Sharif Maxamuud oo sukumid ee Beerleyda gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waliba uu sii sheegay in caqabadaha markaasi iyo kulkulmaanka dhiniga waraabka beero ee wabiga. Beerleyda deegaanka ayaa waliba uu san ka baaqay in markaasi iyo ku digtoonaadaan amaba isku ilaaliyaan in iyo beerosho iyo ku waraabiyaan biyo wabiga oo marmar markaasi guro marmarna uu wasaq sheenawa.
Gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar iyo degmada Mahaday waxa ayaantaan caqabad ah oo dadweynaha ku yimid, dadka duuyada dalaga ku yimid, hoos u dhac biyaha wabiga, dadna wax uma taraan, dalagna wax uma taraan, duuyana wax uma taraan, sababtoo ah waxaa kalifi biyihii oo yaraadi, dalagna wax uma taraan, duuyana wax uma taraan, dadna wax uma taraan. Intaas caqabada ugu weynah. Waxaa kaloo jirta xilligii laga tabaabushaysan lahay oo wabigan in la cara tuuro, tuulooyinka ceelo loo qodo, ummaddan wax loo qabto loo baahnaayo hadda la taagan yahay. Cid alla ciddii mugaas wax ka qaban karto oo muslimiin ah oo deebu ku diidan oo wax ka qaban karta tuulo walba in ceel riiga loo qodo si dadkaas loogu badbaadiyo jeermiska, caafimaadkooda loo daryeelo, ay uga nastaan, horta waa loo baahan yahay. Wabigan fatahaada caqabada ku ana in la cara tuuro ayaa loo baahan yahay. Maarsa Janaayo, Febraayo, Maarso, Abriil ilaa hadana fursad haysana, haddana wabigii imaanaya oo doo iska qaada. Waxaa loo baahan yahay cidda ku shaqale oo mas-uuliyadda ay saaran tahay iyo hay-adaha muxsiniinta ah iyo dadka muxsiniinta eba inay u soo jeestaan wabigan ay cara tuuraan ceelana la qodaa. Inkastoo laga gaabiyey oo sababaha kallifina ilaahay uu og yahay, ilaaha wax walba naga celin kara, waxaa loo baahan yahay in dadka ku shaqale inay iska xil saaraan, dadka muxsiniinta ina ilaahay daraaddiisa ay wax u qabtaan oo wabigan cara tuuraan, masaakiintana ceel ay u qodaan. Maxaa yeelay dadka dad islaam waaya, adduunyo aakhara ka dambeyso, in adduunyadan axsaan lagu sameeyo ayaa janna lagu helaa. Wuxuu ku yeeshay biyihii waa cagaarteen, cusbay noqdeen, waxba uma taraan, dalag kastoo lagu shubo waxba uma taraan. Xoolihii hadday cabaan cudur ay ka qaadaan biyihii waa cagaarteen. Sidoo kale dadkii iskaba dhaaf, dad loomaba dhaweyn karaba.